ZWAP.com.
Just follow the beat.
Que tu se le buka jeans,
Rachi Papi,
que je fais Gucci.
Awa
toko
toko.
Yeah.
Tu si si pwe la chape, bali unsozi kwizi kwizi kufuna ugwe. Oh maka maka ukakula ndipo ukaula. Life is scam, gati suzi wako faida. Imani za kila ni kuimani, bala mchota. Imani za kila ni imani za kila ni kuimani, bala mchota. Imani za kila ni
Feda ni deso nufuido kuwina. Yume pachifuba no kuhitati mufasa. Desa li kupela makama bondo isula ameso. Mwanda batu wabengu filo kuluila. Imbita waishiba teka nkwebe ni webo pida. Uli njanji teninga ya pita ni osa nikanga kwa fito. Umwa umetatina, umwa umetalusa, umwa umesuicide mission na filo kusendia. Loro tupa pressure tukonga mye muneta ufilo kubenda. Wipeto mchina tauli mbulumi na tauli ngiro kubinda. Ifito tukumanje fitu fitu kosha so ufilo kuri. Mba tukombe tonzo fido kusenda. Apa kuchitila future past the present generation. Pulupo kushitef kolo fitu tafya chita pongo. Nechita meditate fishu pishamu fishu fishupa fishu chita. Eri pusho ringiro kuhipusha paba nogo kwete. So stala ama tuisula meso. Bafu abaka kumono di punch. Baka kusendele kwena stano kupelo mutumbi. Ulemo na kuati wale kuwa fakache bako strata kuli down for yobi. Mekufimba pa meso na fake trust. Kumuna kwena mumeso wakubika ni detergent paste. Sopo
Kachife Kuchi.
Yeah.
Sintu sisi pwela chape, bali unsozi kwizi kwizi kufuna ugwe. Oh maka maka ukakula ndipo ukaula. Life ni scam, gati suzi wako faida. Imani za kila ni kuimani, kala mchota.
But state the way cut a picture like any balanga when I get power and it's pick up put the wow. I'm in a full of my power. Nina Galway and you gotta put a footy with my night punta no quip put a demo punta. Yeah, at the power for Kabakaria. You wanna cheat a kafila kuya. It's a solo will be thinking balanda, question a palo no katakapanda. So when it's really the shampoo kusunka to fight the money for catching to the cash in the police. I'm gonna hold up a piece. Why? Confusion, gafila wama. No reason you could take a white. No one will ever take a shower till it's more warm. I'm a good tree. Who will be humble? She might manage to pull up my ups and down. But do not go, we need that ground. Who will she mark? To what you want to go down? Get a feeling when a better you make a plan. Pull up a mona, but more to work up with a good shrine. Ranchy papi.
Oh, Sintu sisi pwela chape. Bali unsozi kwizi kwizi kufuna ugwe. Maka ukakula ndipo ukaula. Life ni scam, gati suzi wako faida. Imani za kila ni kuimani, kala mchota. Imani za kila ni imani za kila ni kuimani, kala mchota. Imani za kila ni
Kachife Kuchi
Bela Kuchi Zambia Pauki.
Bela Beats Mbike Mwenichi Walia mtina mshevele kwe Haba toko nyoko
Teko fikupifi wami watiambi. All this beat chileke chilili.
To this citizen Kechesi Zambia
Amazu itonto
Tabish
Kachife Kuchi Rishne ni amfungu representing the kingdom.
Bring the light.
You sound so perfect.
ZWAP.com.